Watu wangu wamepata shida. Watu wangu wamepata shida. Kumekuwa na demonstration, kumekuwa na hiyo shida.
Visa vya mashambulizi, wizi wa mifugo na mauaji ni baadhi ya maneno ambayo yapo mawazoni mwa wakazi wa kaunti ya Laikipia, hasa maeneo ya eneo bunge la Laikipia Magharibi yakijumuisha wadi za Githiga na Olmoran. Maeneo ya Mwenje, Mwatweku, Kiambogo, Olmoran, Wangwashe, Tandale na maeneo mengine mengi ni baadhi tu ya maeneo ambayo wakazi wake watakueleza wanayoyapitia mikononi mwa wizi wa mifugo kutoka kaunti jirani ya Baringo, haswa ni ubunge la TRT. Bi Catherine Chepkemoi ana makovu ya majeraha mabaya baada ya watu waliojihami kumpiga risasi Jumapili usiku wa tarehe 13 mwezi wa Mei katika kijiji cha Wangwashe. Bi Chepkemoi alipigwa risasi wakati yeye na mumewe walitoka nje ya nyumba yao baada ya kusikia majirani wakipiga usihai. Alipigwa risasi na akajeruhiwa kiunoni na tumboni wakati wa kisa hicho cha usiku wa manane. Kulingana na mumewe, siku hiyo idadi isiyojulikana ya washambuliaji wanaodaiwa kutoka kaunti jirani ya Baringo walianza kupiga risasi bila kujali, baada yao kufungua mlango na wakati huo ndipo mkewe alipigwa risasi. Wezi hao pia waliiba idadi ya mifugo isiyojulikana, lakini baadaye maafisa wa polisi wa Kiba NPR na vijana kutoka eneo hilo waliwafuatilia washambuliaji hadi hifadhi ya Laikipia Conservancy ambapo walifanikiwa kurejesha mifugo hao. Mashambulizi ya usiku huo yalitokea kipindi cha saa chache baada ya mwanamume mwingine kupigwa risasi na kujeruhiwa vibaya na washukiwa. Jackson Moturi alipigwa risasi katika paja alipokuwa akikabiliana na washambulizi ambao walikuwa wanaondoka na mifugo yake 17. Mnamo Alhamisi ya tarehe 26 mwezi wa Aprili mwaka huu, maafisa watatu wa serikali waliokuwa katika shughuli za kikazi walivamiwa na wezi wa mifugo mchana, huku wawili wakiuawa na mwingine kujeruhiwa katika hifadhi ya Laikipia Conservancy. Hivi ni baadhi tu ya visa vya uvamizi vilivyoshuhudiwa mwaka huu pekee, huko mwisho wa mwaka jana, mwaka 2017, visa vya uvamizi wa mashamba ya kibinafsi vikishamiri katika maeneo ya mpaka wa kaunti za Laikipia na Baringo na ule wa Samburu katika eneo la Rumuruti. Hata hivyo, juhudi za viongozi wa kaunti hii ya Laikipia kutafuta msaada wa serikali kuu ambayo ina jukumu la kuwalinda wananchi pasi na ubaguzi zinaonekana kutiliwa hamnazo na wizara ya usalama. Mbunge wa eneo hili Patrick Mariro mara kwa mara amenukuliwa akisema amezungumza na waziri wa usalama ili kuja kutatua kizungumkuti cha utovu wa usalama maeneo haya.
Basically the entire leadership will be seeking audience with the minister so that we can have a more sustainable discussion on how this comes to an end. But also the politicians from other regions must also take responsibility, complete responsibility from other regions as well, because we can't allow this. Every day there are people being killed, cows being stolen. Every day it has become a further too common song in this region. And this farm, the Kuki government's farm, the forest, the security officer need to flush out.
Swala la uwajibikaji pia limekuwa likiangaziwa na viongozi eneo hili, huku pia kunyoshana kidole cha lawama kukishamiri. Viongozi wa Laikipia wamekuwa wakiwanyoshea kidole cha lawama wenzao wa Baringo, haswa eneo la Pokot Mashariki, eneo bunge la Tiati, kutokana na mashambulizi katika maeneo ya Laikipia Magharibi. Mbunge wa Tiati William Kasaid Kamket amekuwa akinyooshewa kidole cha lawama kutokana na mashambulizi maeneo ya Laikipia.
Our leaders kina Kamket na huyo governor wao wamesema atakuwa hakuna wezi, na tunajua hawa ndio wanatusugua. Kutoka hizo community ndio wanatusugua, na wamesema ya kwamba hakuna wezi. Tunajua wezi wametoka huko.
Maswali hata hivyo ambayo viongozi na wananchi wa Laikipia wanajiuliza ni je, ni kwa nini mashambulizi haya yanatoka upande mmoja? Mbona hakujawahi kushuhudiwa visa vya uwizi wa mifugo au mavamizi kutoka Laikipia kuelekea Baringo? Je, huenda kuna vile wenzi wa mifugo kutoka eneo la Baringo wanashawishiwa? Haya ni maswali ambayo yanaulizwa vile vile na viongozi, akiwemo mwakilishi wa wanawake kaunti ya Laikipia Bi Catherine Marogoro. Hata hivyo, maswali haya hadi kufikia sasa yanasalia kuwa kitendawili. Lakini subiri, huenda hii ni sababu ya uwizi wa mifugo katika kaunti ya Laikipia.
People are stealing cows. They sell them to businessmen who are also part of cartel at throwaway price. This is the reason why if a young Moran can go steal cow and sell a cow, which is worth 200K at a cost of 30,000, and he has not labored, no work, no effort, and it only means they're making profit all the way. So I think the root cause of the KPS problem is that understanding that 1 kg of meat in Nanyuki or Nguru or like the entire Laikipia is 400 shillings. The cost of 1 liter petrol is 110 shillings. So beef is more expensive than oil. So beef industry is more lucrative. Laikipia has the best beef. Why is it that all counties who are neighboring us and everybody wants to steal cows, they come to Laikipia? They want to tell them we are not cowards. Now anybody...
Labda huenda sababu hiyo ya mwakilishi wa wanawake kaunti ya Laikipia Bi Catherine Warogoro isiwe na uzito sana. Lakini je, tatizo liko wapi? Muungano wa wasomi kutoka kaunti ya Laikipia pia umeweka uzito wake katika suala hili na kutaka serikali kuchukua jukumu la kuwalinda wananchi, huku vile vile wakiwapa changamoto viongozi kuweka vitendo katika mazungumzo yao.
We are very disturbed by the insecurity in Laikipia and particularly that area of Ngarua. I think the government has not been very serious because you reckon that most of the people around there are peasants. They are people who have no alternative to livelihood other than just those farms. And this is the time that God has blessed them with enough rain, so they want to be at peace so that they can take care of their crop at this point in time. Some are even planting alternative crops like vegetables so that they can do well with this rainfall. Short-term rains, and this is when the bandits are striking hard. What is the master plan? What is the position of the county government in terms of security, if it ever has a security department?
Pia ili kuleta mshikamano wa jamii zinazoishi kaunti za Laikipia, Baringo na Samburu, muungano huo umewahimiza wakazi kuishi kwa amani. Pia muungano huo umelalamikia miundo msingi duni katika maeneo yanayokumbwa na utovu wa usalama wa barabara na zahanati, na kutaka serikali ya kaunti kukarabati anga zahanati na kukarabati vile vile barabara ambazo hazipitiki haswa wakati wa uvamizi.
The roads, people have nowhere, even if they are attacked, they have nowhere to pass by. I mean, the roads are in terrible condition. Those who are maimed cannot be taken to hospital because, for example, this road which goes to Medega and Kamwenje, this road is perennially bad. We have stopped. Even the MCA seems not to care. And even the MP, they don't care. And that guy is from there. So we need them to deal with the security as well as infrastructure.
Uongozi wa kaunti ya Laikipia pia umekuwa ukitoa malalamishi kwa serikali kuu kuchukua hatua na kutokomeza na kuzika katika kaburi la sahau utovu wa usalama katika kaunti ya Laikipia. Wakazi wa maeneo yanayokumbwa na utovu wa usalama wameandamana mara kwa mara kuishinikiza serikali kuchukua hatua ya kuwalinda na mali yao. Wiki iliyopita wakazi hao waliandamana kufuatia kisa cha kuibiwa kwa ng'ombe 40 katika eneo la Wangwashe, wadi ya Olmoran. Mbunge wa Laikipia Magharibi Patrick Mariro akiwahutubia wakazi hao siku hiyo alieleza masaibu wanayopitia wakazi wa maeneo haya yanayokumbwa na utovu wa usalama, huku pia akisema watachukua hatua ikiwa serikali haitochukua hatua za haraka. Vilevile Mariro aliwanyoshea kidole cha lawama kwa mara nyingine viongozi wa eneo la Pokot Mashariki na Magharibi kwa kupuuza kuwa maeneo yao hayajakuwa na wezi wa mifugo. Lakini je, uongozi wa vijana vilevile unasema nini katika suala zima la ukosefu wa usalama katika kaunti ya Laikipia? Hawa hapa ni gavana wa vijana Faith Nyambura na seneta wa vijana John Wangai.
Kama youth governor, tulizungumza na wale ma youth governors that borders Laikipia. Kuna youth governor Baringo, youth governor ile side ingine Meru, Nyeri, all the borders of Laikipia. We will come together with the youth governors and see how we will sensitize our youth. Wawache kutumua vibaya, na wenye wanawatumua vibaya, cause insecurity, wengine wanaiba mang'ombe huko. Yeah, I am very sure we will come together. Lakini kwanza nataka kuambia our leaders, security is the utmost important thing. Unajua bila security, hakuna development in Yeneza.
Yeah.
The thing that they should look up, at education or whatever,
mm-hmm.
Kwanza waangalie security sana. Let us not be talking day in, day out, watu wameuliwa wapi. They should first put everything at a standstill and ensure the place is secure, there is people are coexisting, all the communities. You know, Laikipia is a cosmopolitan. It has a total of around 21 tribes.
Yeah.
They should make sure all those tribes wanna coexist together.
Na hiyo sasa Laikipia kwanza juzi juzi watu wengi wameua sana, mifugo imeibiwa. Kwa hivyo tunataka kitu inaitwa peace in this region. Na ndio youth senate tunataka kuhakikisha imeweza kupatikana.
Ni matumaini ya wakazi wa Laikipia kuwa kilio chao kitasikika na serikali kuu na hatua za haraka kuchukuliwa na usalama kuimarishwa maeneo ya Laikipia, aswa Laikipia Magharibi na eneo la Laikipia Kaskazini. Edwin Korube, Sound FM.